usilete wenza po badae. Nimehalalisha na mumba mula nzikwe nae. Anisaulisha usilete wenza po badae. Kitanda nikachoshidia, tukilala nikumbatia.
Come on.